pia niko na 6x9s ndio hizi zote. So I'm kuna kampuni ya Pioneer ndio hii, and it goes for only 2700. Imagine 2700 peke yake, na zinakujanga zikiwa pair. Niko na pia ya Sony ndio hii, pia inakuja kama pair 2700. Pia niko na Kenwood, it goes for 2700 pia, na zinakujanga bado zikiwa pair. Sasa ile enye lazima mtu atatomboka kidogo ni hii ya GT, and it goes for 3500 Kenyan shillings peke yake, na hii inakuwa yako. And you can only find these 6x9 speakers hapa Step Up Electronics. We are located at Shikarome, Tiriki Lane, and we also do delivery countrywide. Come shop with us. Bye guys.